studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a heard about studio tamani odo sa yo saki ko modo Ousmane Dicka halantan kabaruji gondi do di juudo men zan de la presse le bumoko Seydou Mbo wonane to bowal boggi jande to bonugo law gaaw e menaka ngaddani yimbe metteede narude ngal on e jaltirde de do ngaduji didi fu ko nanga hejaabe gouvernement jahanton le region ngaji didi diwon le region ngaji didi alkamisar handen wada wata masibaji ana gondi e wadde le sahal fa wadde wuddu leedi meden de do nyalaade cakitiide nanno guykaaji falaade e lawol turdo kudde pusoje keraaki fe fa waddani yimbe du kuntude isi naaji ana kewi noon le commune jaago o fa waddani hono honjotooɓe ɗem yinde bonnanda majji bangal hawaali yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani gaawo e menaka belaka no laawi région ŋaji ɗi gorreni ila alarbara keña waɓɓe imadara uddi naaruɗe jaltirɗe ɗe ngaluji ɗiɗi fuu ɗi golleji noon gaɗi wattu mo tumbutunkooɓe de kawra dow kabaru hono mo intingol laawol goma kura lere e tumbutu gaawo e menaka noon ana ngati tuttali fa hannden keɗɗan hen Mamadou Samba Seck e Mamadou Sendibou
iwde beeten keña warde hannde ngallure gawonde na heddi fa hannde imadraji muɗum sukaɓe ɓe kawriti nder nokkuji kantiɗi kewɗi ngallure nde bindi ɗi mbawte noon janguede e ley ɗiɗo majaji ɗi woni ɗattol gawo sewari ngol na wara yimɓe ma dun irhutu mo kora mun woni min tampi natirde ngallure nde fuf nangama dawol diwoji minisma ɗi dow gawtum fuf darnama tafum keɗɗana Hammadou Abdoulaye kanko woni hoorejo fedde ensemble pour gawo
gollirɗe ɗi yiɓe ana kasiginni kañe ONG ŋaji yogaji uddama fa balɗe tati so himmeji men kuncanaka hoore min mbaylitan dabareji men keñe min gaɗɗinodango fewde gouverneur dartude wartugol keƴaɓe gouvernement kaɓe garay miɗen domaɓe farde mun miɗen e dande men so keƴaɓe feddinde wari min jodda mi kalda do himmeji men
e on wattu goto o to menaka tun fedde lollirde algafia imminika mo kora mun woni jamma nder menaka sembini imadraji muɗum jamare tunde dun no gila keñen ne nangi tatteji ngallure nde fuf ana e ɗiɗo jipnire nde himmeji majotoɓe goni mo intigol ɗati kewɗi e kañowi fagol gollirɗe ɓuɗɗe fuf aksidinede hono ndiyam courant ma kabaru cellal
ɓeɓe cama do yimɓe ɓeɓe mbara yimɓe dun kambar mun yimɓe mbawa hinnade golleji mun ana hani ɗum danne miɗen kasigini ndiyam laawi kañi ndenago so lawol walla haala yirwore walasaabe
ɗiɗo majaji ɗi funcanama hoore caggal landinaɗi nder région ŋaji tumbutu kay e kulikuru so tumbutu toon holitama wiide golleji ɗattol gumakura leri tumbutu puɗɗan ñande nogay e joyi leru novembre waruru ndu golleji mo intingol ɗattol kati kay puɗɗi gila ñande ɗiɗi nduɗo lewru septembre
e wi hooreɓe waɓɓe imadaraji ɗiɗo noon jiidal yiɗugol e ministre en jondora ɗum hannden noon menaka bantinama fa janggo heedi gouvernement taƴorale heɓama yono metto ɗum no wattu worri jiɓorini sabani bantigol ngal ɗo jiidal kala ko jiɗɗon famitade e dow whatsapp studio tamani ɗon mbawi ñoƴude 77 01 58 01 77 01 58 01 dow whatsapp studio tamani fo keɓon fam kabaruji rafne ndenagu noon ana wondi e janggude ɗeɗo ñalaɗe cakitiɗe le sahal kañe e wuddu leydi meɗen hono wujjirde e kaɓorɗe irugol kuɗɗe pusoje falade e laawi ɗe goni gueɗe torroje ɗe yimɓe joguiɓe kaɓorɗe na sikkitaɓe yo jeyadinkoɓe gondi e gollude ƴuwde koro ƴaɓɓorade gundam e duwansa tuggade fa banama noon masibaji bonnani hewɓe keɗɗana hen Oumar Waygalo
hijande arme mali sami dow tuna nokku noddirteɗo jungani iɗum le cercle koro le wuddu leydi ndi eɓe gonno e naɓɓude yimɓele wonnoɓe le fedde noddirtede mokka so oɗo bonanda hewtiɓe hakkunde nokku noddirteɗo aljuma kañi e tiine le laamu jungani neɗɗo goto heddiki li hen ɗiɗon woɓɓe barmi le hen no seedi wonɓe toonɓe kollitiri wiide keñen duwo yimɓele woɓɓe kase arme mali camɓe le tuna le laamu gundam région tumbutu funnague ngallure nde minitaire goto heddiki le hen jaɗɗon woɓɓe kasen parmi hen wakande ben tufano tugol mudu en gol anangono do mobile ay dibe nodde ta pick up di denjide bombore yeso mabbe mobile arme ngel yabbe bombore de dembe jokkini do hen piande holitawe de arme o hebi jabbitade be wobbe kasse du iwri gundam ngari paabibe barmu be funa bama suudu doktoror tumbutu le on do wattu fule baler leedi ndi nokku nodde ta tuba kor idum le circle banamba yimbe le bombe sumbu holitawe de kany en paliton luma kobe so jaade jawlele teddude be jaade ko yaata milio chapan jagom sefa kanye moto ngaji jagom on do wattu fu zenerba ngado gombe le o do nokku jehi dartoydebe fa jayalon kane hybride yimbele nanno yobe lumo nokku no dirtedo tuba korodu
Vi ONG Union pour un avenir écologique et solidaire UAES les golidinde ocha yo galleji ujina jedde chapan temel jedde chapan de nay ngoni kasindinde walirede ngure les régions gawo o fay ko wayde ndena gu jangi ko non o do ONG an wonde nota de yimbe région jeddab o e wi horeje mudun e Evariste Tedena leko osefodi Hadizatu Mohamed Maiga kedada studio tamanito gawto kedana hen Mamadou Samba Seku
en 2018
ele hitane 2018 min puddi guldide e pam bangal faabaaji di na fudi sanne yimbele e gubebe minen gondi e madraji le serkuluji didi to gawtum e kominngaaji joyi beedade e ngalurende an shabali wo hen intilitu hen e kanyadun suni alibert bangal ko wete pede iko min tabike hakke unyaaji jeegomum yimbele dum do yo ele serki gaw le serki buram ton minen bamba taboy tarkint e timera ele hakke temedi di galleji kas di sanne faba e hakke unyaaji didi e feccere galleji luldi pdi denno yimbele e gubbe yaari nokku goddo hewti min gala bawdo sanne denno min bawta fe hinnaade yimbele kasindini be fuf
disposition sont limitées aussi
premier ministre Boubou Cissé kanye e bo yaadi france ila chakite yontere jabbinde non be cinyidini e goldi mabbe france nawtondiral ko almusada mu ana bado miliardi nogay didi sefa nafakaaji mudun yalla ana kunchana ko heewi le cadale yimbe na kanko Bakar Soumaré kanko Mamoutou Soumaré ya dunke faamu kebal hono o jabaali sabe wala fu ko di hono bali guddi golide de bali guuji non heedi wala ko nafirta dum balirta malinkobe keddan hem mumini sendebu
Dans sa visite,
il y a Dumbu Kanko et Fede France Humanito Kabaru Hiriware Tini Talkuru Kaural Projet Demal. Al Musadamu Anawara Emiliaruji Sapoy Didi. Tidala, yo projet Darto Wafaba Gila Hitano 2018. Yala Idunwailto. Deno, Walafu Kohe Ilimajun. Miliaruji Jenei Kambar Hagitere Lamu. Dunatata, le projet Hiriware. Yo Faba Kebal Bangal Haitere Lamu. Anahani Lamu o sella halde ko wawa wande tidala yo tagal so be dawi be be biya o miliar kanyi o miliar heba ma ka wala furko dum nafata mi anda so tawi o do micito yadu president le leti shin o holitino wide o hebi miliaruji ujunaji temedere bu isifa le hitane 2018 min taykiti tidalaji faba no kule kewde urifu heddi yimbele torrabe anaya e miliaruji ujunaji temedere ko hanina le golleji ray yude kuna kiri warde bamako cuudi kewdi anakanno mahede gallurende kura anahani no tawede le nokule fu fayade senegal ka halaji di sikki anahe
hono isinaji du anakewi le commune jago o honjotobe ka dembini bonanda hawalu ko dido isinaji chamanto rema bo kolliti le demu en demeteda no gondi e mursede hono horobe dido isinaji jati kolliti sugulaji mu en bangal kuteji mudun e wi mabbe nan dabareji bamama fa kuteji majji dun isinaji di dallida kanko Ibrahim Haran Diallo wonko hebane le hen keddana Ousmane Ali Boul e Mamad Samsew
e ugol izingaje le jago anawai wadde kuteji kewde hono bonnugol leydi nadu kasen wadde to raji do finatawa e kebal le commune o dum wonno ko fasiri tarware horeje fedde be noddirta le voix sans voix holitivide o mandarte e lamun ko be pia dabareji yalla o tidal ana hebene jogala
doni don sifa ngurama waltoto se be gadda kulentreji bonnoji hawalu o sere sere be tattan ledde de fuf tambe jo en jawdi be njata fe talka embe nafa mabbe tambe njata ana hawni lam o watana hakkilo on don nokku do fuf kanko monsieur humanido hawalu kanko dun o sukano den no watana hakkilo sukado
arabe izingaji dine wana do woni hakkilo mube be quality wide projet ngaji ngadama le on nokku fa botodi bangal demal ngadam fa demal yirwa le on nokku lamin kuyate o assistant juridique izingaji gondi le on nokku
nous apportons plus
minen jamarande wata fuf nafude sabu minen demobe nangara tutundral hakkilaji den no min totabe yoga awdiji di mu intadi hultini tan dum do nafa sanne demobe e kanye kala gombe gakatiga
lam ko be gendi ni yoga be ne kuliti wide izingaji yoga ji jode kele on nokku ngodiraki do sariya bakari yusuf tarawre sous préfet kati
commune taki bangal izingaji ele circle kati brufuf ele commune jago do do tamata go fi sariyaji kandi humtinere hore sabi ko buri hewde be garantan coodan nokku mi anda fufono kibita dido terangaji di bangal ju inde izingaji mabbe kayo ele lutugol sariya wana amiru o wana mer wana mi sous préfet o fa hunde mi andana dido kabaruji
ko latifu wala fuko be timiri do mudon tafon farde titalaji mudon di kebene jogala suka be jago hewbe anan belti sanne ko izingaji njodi le nokku mabbe o e izingaji e wi mabbe anan bayi buytude arafi hebude golle le on nokku
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
fanda kabaruji region ngaji meden ke ben famo hono kenye batu wadi an songo non halaji du ndogi e do sisili hakkilaji chopiti chopudi keri ngam kadal hakunde jamaje de e darani be denagu e sariya fade er nyibali mali e niger batu ono mobi ko badoto chapane jaa ardo en bale halanana e habantobe denagu mano jurube wata gunde kan e tesit kawri e odo batu non yimaade mudun yo wadde fa yimbe e mangal pade en non gollida le habgol e wadde denagu modi babe kajelu du ngadi batu nyande talatar nde do birki kanyu e do debba hani darade le ndartugol deejere yo wadde pati chuka chuka la nga natta e satinobe diira be fa warde e famminde be basi kuteji basi hono hakunde pamrube an bado chapal njayon tomanta hawrube hen governors region segu odu an wonno ke masina kenyan lamido odo region yahi yadi e pdg office of halana yimbe ke masina e kolongo fu sare tonga do ngam leedi le office o ardo en politique en lamibe amire en gelle e horebe bale halanane en fu kawri e batuji mudun do kadude dido kabaruji kedde hedata faande yewtere me an yeso en tawde ko warale